Paradise Music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza nafura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza.